Zaburi ya 57. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Witsemba. Ni Zaburi ya Dawidi yitwa Mikitamu yahimbye ubwo yari mu buvumo ahunze Sauli. Mana, mbabarira mbabarira kuko ubugingo bwanjye buguhungiraho. Niko ko mu gicucu cy'amababa yawe niho ngiye guhungira kugeza aho ibyago bizashirira. Ndatakira Imana isumba byose, Imana inkorera byose. Izatumira mu ijuru inkize, ubwo ushaka kumira zantuka, Imana izohereza imbabazi zayo n'umurava wayo. Ubugingo bwanjye buri hagati y'intare, ndyama hagati y'abakumuriro. Abo bantu amenyo yabo ni amacumu n'imyambi, ururimi rwabo ni inkota ityaye. Mana, wishyire hejuru y'ijuru, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'isi yose. Bateze ibirenge byanjye ikigoyi, umutima wanjye wiyunamiriye. Bacukuye ubushya imbere yanjye babugwamo ubwabo. Mana, umutima wanjye urakomeye, umutima wanjye urakomeye. Ndaririmba, ni koko ndaririmba ishimwe. Wa bwiza bwanjye we, kanguka, Neberu n'inanga nimukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke. Mwami, nzagushimira mu moko, nzakuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari ndende zigera no mu ijuru, umurava wawe ugera mu bicu. Mana, wishyire hejuru y'ijuru, icyubahiro cyawe kibe hejuru y'isi yose.